It's fire music feeling.
Shenivuruga moyoni, mzuri kama wendagi upwani. We ulifinyangwa mdakani, kufanana na malaika wa peponi. Sina pesa wala jina hapa mtini, takuteka na nini. Na ulivyo nyota hapa nchini, wanasema sitakweza. Nyota hapa nchini.
Elizabeth Michael, Lulu, kikupata nitashukuru. Moyo wangu utakwa huru, ipo tayari nitoe ushuru. Michael, Lulu, kikupata nitashukuru. Moyo wangu utakwa huru, ipo tayari nitoe ushuru.
Kwa baraka za mizimu ya mababu, nimeogeshwa ngekewa. Nikubalie na thawabu, fungu lako peponi utapewa. Japo sina kitu, nipo tayari kuipa. Nami autana cha kijacha sini pipa. Macho yako ya garoli, kasu ya kako kaduanga. Umeniteka mtoto pori, sauti kako donalala. Nilitamani movie zako, uigize na mzee majuto. Ina hofu na vijana wenzako, ina yote watakuomba tundalako. Na ungejua moyo ulivyouteka. Nasumbwa mwenzio, adhabu nanipa. Kama kosa kukupenda, naomba nisame. Nisame Lulu, nishakupenda. Nikikupata we, tashukuru. Kukupenda, naomba unisame. Lulu, Lulu, shakupenda. Naomba unisame.
Elizabeth Michael, Lulu, kikupata nitashukuru. Moyo wangu utakwa huru, ipo tayari nitoe ushuru. Michael, Lulu, kikupata nitashukuru. Moyo wangu utakwa huru, ipo tayari nitoe ushuru.
Natamani ningekuwa hata JB, ningekuwa Ri ama Dr. Jenny. Nisikufiche ningeshuti bonge movie. Ningekupa sini moja kulala na mimi mama. Lulu,
anadai.
Lulu mama,
anadai.
Lulu mama, Lulu. Lulu mama, Lulu mama, Lulu.
Miami,
Lulu mama,
fire.
Lulu mama, Lulu.
Miami,
Lulu mama,
fire.
Lulu mama, Lulu.
Lulu, VIP, baby, baby, VIP, baby, 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 VIP, baby,
Lulu.
Mambo, I hope it's fine. The input of voice notes are for 20 minutes.